Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde kikiɗe aljumare jeegon lewru avril hitande 2018, sappo e jeɗɗe yamde ƴaɓɓorima Silima capanɗe nayyi e joyyi Tumbutu e Dienne. Ousmane Niali Bullo kabaruji ɗo gagni Kante to ɓoggui jande to Bombore. Ɓe noddirta rokkette faɗɗama dow dakorde ministre ma wonde aguel hokka ɓe kufunaji ɗiɗon kedde ke hen ko yaata sappo ɗum mbarmi. Millioji capanɗe joyyi e joyyi sefa ɗum warata e jawdi toon ngaji ɗiɗi tabo bonka ɓe noddirta chanvre en dien ko humminiɓe haɓude e tabbaji nangui banankoroni. Hakkunde cakuji charbon e leɗɗe defirɗe woni ko ka taba suuɗa lemuɓe ngel ɗum tawa lemu ngel. Caggal jibiningol daranade cellal cukaloy kencoyi. Hakkunde leɗɗe ɓaleɓe e leɗɗe tubakoɓe heɗum ɓuuri nafude e gartan dow mum e kabaruji ɗi. Yo ɗi woni sembe kabaruji hande bisimilla moɗon heɗan kabaruji ɗiɗo tawiɗon limmali fo e mangal muɗum. Les régions qui dal bombore ɓe noddirta rokkette faɗɗama keñen kasen les d'accord de ministre wonde aguel hokko nde bombore limmama les nokku golloɓe nations unies le mali tawene alal bare ƴaɓɓina nde tan woni koɓe kolliti ton gande pawinde dow kabaru ndenagu les leydi meɗen ndi. Les windande nde ministre holliti suɓolla muɗum heɓugol sembe rafi ndenagu gonɗo li sahal e wuddu leydi ndi Oumar Waygallo.
Ko laamiɓe fedde ministre nde kolliti wid ley hen oɗo bonanda waɗi so yimɓele mabɓe ɗiɗon keddi ley hen sappo woɓɓe barmi hen. Politi wiide bomboje ɗe iwri fu nange d'accord de mabɓe nde ton ɗe paɗɗa fewde e d'accord nde so ɗiɗo bonandaji kewtiɓe ton. Wonsedi woɓɓe du kolitimɓe wiide ɓeɗo yimɓele gabɓe ɗiɗo torraji yo pamanɓe no golleji ministre ɗi gorri sanne. Yimɓele barmuɓe on wakkati fu naɓa yellana cawre gomɓe ley ndeɗo d'accord yo soldat CN Bangladesh kañe e Tchad. Wakkati nde torraji ɗi jottiɓe nde ɓe ɓeydi haybude nokkure d'accord de mabɓe nde keñen ɓe koliti wiide to mottito dene noddirtene medina kuro woy yimɓele nayo jo en kaɓorde nannu ɓe suudu police wonde ton nde wala fu mo barmini ton kay. Wakkati nde oɗo bonan aguel hokko waɗi nde on wakkati gole G5 ɗiɗo fuɗɗi landinede ɓe kolitiwile ko ƴaɓɓinokoɓe gaɗino luggaji koɓe noddirno ton forontoɓe ƴeyalono ɓe kani haybirde yimɓele wonɓe ton ɓe. Ley ndeɗo yontere armé français moɓe noddirta Barkan gonɗo ley leydi meɗen ndi holliti wiide waɗi ko yaata jaddinkoɓe capanta ton dow gollidal armé Mali.
Ley rafi ndenagu gonɗo li sahala e hakkundere leydi ndi woni ko kawrital fuɗɗi boma ko ɗo dow haɓɓude e terroriste yaku e sattingol dina. Sukaɓe fedde G5 sahel nde ana gondi e wadde immadaraji jooɗa haalaji dow kabaru muɗum. Fanda kawrital ngal yo fa sukaɓe pammine ko kani wadde fa kaɓo e terroriste 1 ko yaata sukaɓe capanɗe nayo ƴiwruɓe ley leyɗe gonɗe e fedde G5 nde kawri hen. E wi hoorejo sukaɓe leyɗe G5 ɗe sukaɓe kani hokkede golle ɗum tan wawi timmininde baasi o. Keɗɗe ko Sidi Aliou Ould Bagna hoorejo sukaɓe G5 wi Oumar Waygallo dow foccitango Oumar Waygallo jaadi.
Yello hono bonandaji ɗi gori leyɗele ɗe ñalawma hande o wala funo ɗiɗo bonandaji gaɗirta le nokkule ɗe fur. Min ƴewtoto yallon ɗiɗo bonandaji kani sakkirede. Min ƴeewo min pammina sukaɓe jokkolɓe du tinno foti gatta ley hen koyɗe muɗum en. Saabi de won yimɓele gobɓe ley nokku o mbaylita haqqillaji mabɓe tawe ko kalta ko ɗum wona gonga. Ɓen nangaɓe ni tan mbaylita haqqillaji mabɓe kamɓe du ɓe jaara yo ɗum gonga noon tawe wona noon ɗum wurdi. Fa ɗiɗo tiɗalaji keɓene dabare ƴewte yallon sukaɓe jokkolɓe kani tigirede ɓe kokke golleji ɓe ƴeewe yallah hono ɓe kani yarde yeeso. Caggal muɗumdu ƴeewe yallah hono ɓe kani darnirade kohe mabɓe. So wona ɗum miɗe miila so ɗum ƴewtaka ñalawma hande o tan so ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe joppirama e kohe muɗum ene wawi latade bonandaji goɗɗi kasen naɓoji yimɓe
caggal.
Oɗon mbawi ƴewriɗi kabaruji fuɗɗo ɓeɓe amen Facebook e Twitter. Oɗon mbawi ɗum noddude dow ɗi numéro ji ɗiɗi fan dokkonko woni hakkillaji moɗo e kabaruji ɗi. Capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e goho sappo e goho. Capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Tati heɓugol jawdi fond vert ana tiiɗi ɗum wonno ko baali société civile kolliti. Yambere ɗiɗo ɓerde jooɗa haala muɗum ana wondi e waɗede hakkunde fedde fond vert kilma nde e leyɗe e leyɗe runde afrique. Ɗum fuɗɗi alal baare ƴaɓɓina nde ɗo bamako ɗo. Hooreɓe fond vert kolliti wiide ngal da e hakkillo e dabareji ɗi baali société civile kolliti ɗi. Anni ko Ibrahima Harouna Diallo. Harouna Diallo heɓini en dow faccitago Oumar Waygallo e Mamadou Sama Seku.
Baali société civile en ɗe ɗo gonnoɗo tan goni aji mbiyaɗi dow hen fandiɗo jawdi heɓe. Baale ONG gonɗe ley leydi ndiɗe ngala bawɗe kolitan wiyede jabaki ɗiɗo sériyaji. Kamɓe baale société civile en ɗe ɓe kolitiwri ɗum keriyantako noon keɗemo kanko Ibrahima Diallo o le pelle société civile en ɗe o woni komo sifi dow hen.
Ino mi laɓide kabaru fond vert o yo ɓuuri foof laamukoɓeɓe ma ɗum gollirɗe mawɗe. So wona ɗum so gollirɗe cewɗe ɗe kay ino mi laɓide soni ɗe dentali ana tiiɗi keɓa lawol banggal muɗum.
Yimɓele huminiɓe ɗeɗo jawlele kolitiwi tawdaka le oɗo hakkille ɓe bi projet ngaji kani holli tede do dido jawdi hani wattede kede mo kanko non docteur Sandra Fretasso ko mo sifido hen
il faut comprendre que le fond vert
andon wi le fond vert climat o yondo here bangal kabar wakati hitane 2010 won ko dum joina ka golleji di dali sona hitane 2015 dati dabareji nawtortodi di ana bili buri fuf e sifa musataji di
songe je dirais
lamu ko be leedi tawdam le o do hakkile ko be koliti wiide dum yafano jawdi di hani yaltirde no le majjum be bi dati ngaran yaltinede le hen faabe joto yalla hodo hani golleji le hen ko warata ko kede mo kanko la sina kulba o kanko ni kedjaado leedi mali ndi leedi do golleji ko mo sifi do hen
ba la chadele kany dati dabreji nawturti di der kabar mudun lati sababu leedi mandi hebali hinari ko kulle de be wajimbinta de ngana fe kudde njafude dum yata tiagal imadraji e sembingul sifa dabreji nawturti di der gullido de kamar dum ne gonde gullidide e serviceji kuma ni de sembingul e kan yewta gull hejo golleji dum serviceji gullido fond vert kandi faabaade leedi ndi abdullahul e kabar mudun
odo golle darnoma leedi mali ndi ila hitane 2010 fedde nations uni ko yata milliarduji sappo dollar american dun leedele temdre e chapande ne anni walli rede fa pewta e no wattu wonde e waylitirade
ton ngaji didi tabaji tigiroji be noddirta sanvre en jang golle de humunida habude di tabaji nangi dum alal bare de banan koroni do wodda e bomako no jawdi mudum ka jawdi ka taba ana war e milioji chapande joy e joy leri morko jurude gana ana fondi warde do bomako do dum tawa e wi golle de humunida habude dum le chakuji julbe kanye ledde defurde won ko be tawi nenno won ko be tawi ka tabu bonk ana suudi le mudum hakkunde le hakkunde no holli tam wede hakkunde ledde tab ledde balebe acci hakke hakkunde ledde balebe ledde tuba kuube hedum buri nafude hedum buri horsinede dum nanno wattu gon en joni o ana fandi huni nan innirabe nawtor tobe de ledde balebe fa cawro sukabe mubben woni ko hollita wiede lewi ndartobe wombe wi ndartobe wombe gollirde gollirde noddirten INRSP humunide cellal himbe sukabe cawritabe ledde balebe buri cellal e dole dina sukabe cawritade ledde tuba kuube anni ko kebinimi en do foccitan Umar Way Gallo e Mahamadou Sama Seku
legge lanyo elwa senge mbarke won mo won ha ko yelo ko filangel
di do safaraji balebe ko wonno golle majju sawrude sukabe be koliti wi dum nafasanne o do demmo do gondude sotude do tiafaje lumo do medina kuro do o holiti wiide sa dewi di do golleji an nafa kede mako mo sifi do hen
ni wudi de ranimo akone
suni sukabe hecube totama de do ledde de be beddorto cellal e misalu so en jibi lekki lulurki gani fi e kany e bulanga e lamdan e ko mo eni sukasanne
tawede wiide tiafaje balebe ana nafa fu ko heewi indirabe nawtirta ko dum nyalawma handen o ka dum e tawede fu won jokkitibe dido golleji fa handen le nokko o be kolliti wiide dum beeda cellal sukadu kede odo inirado ko sifi do hen
wi effectivement on
yungo nga jaji ni tarura ledde balebe suka ba ma hechube yo ledde tugi dan nafa san hekel am min kay de buri fay ledde tuba ko be jogari nafa de lato sababu suka hewa cellal dum tagge jati hakune mabbe suka nawtori do ledde tuba ko be tawrirado ledde balebe na yawi bonude dina suka tawrirado ledde tuba ko be
kamam modern quoi
dum ke ande le leedi ndi tawdama do odo hakile be kolitiwir suka be tawrirtebe tiafaje balebe kanyen buri jogari cellal dina tawrirtebe doktoroje de kedemo kanko no docteur Djibril Koulibaly o yo andan do kabar no dido golleji ngori sanne ko mo sifi do hen
pour ce concerne les médicaments traditionnels
do fokaji le de balabe de suka kecho na kewi sanne buri fufu do sifaji di nayebe andan be ledde be nawtorto blonga dum na jogi nafa sanne batte nafa ka mo blonga jogi e dum nawtore e ledde kewde rafi famu watta so yimbe le hewbe na mila wiide ledde balabe e kana nawtore de so wana dum fa yotta de gonton do nafa ka de do ledde de dulla ka fisede ko buri hewde jati suka chawrira do ledde balabe buri cellal dina suba cewrado ledde tubaku
e soigner par des médicaments modernes
tawede wiide adnar nado wonde e yarde yesofu fa handen jamar de fa sedi wiide tiafaje balebe de ana nafa
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
kira ben jandaro en kabaruji goddi le region ngaji meden di en fuderan region sigas bugini syndicat sofer e mabbe palake kenya yaltirde gendini ko yata er ngaji idi mobile fu be jaba jabodo poston yade sigas e worbe syndicat be policien ana torra dawobe be ngala carte d'identité no goddo fu be goldi wirke na hokkate mere nayde be acca jabodo ndu fay resi be ndokata dum kana kanan ko ben gendidi curbe debbe jabi yoppude nokko jaggal jonti idi ko kuranta jimena kabe kewti kuran altiner jabbinende hore be gendidi leydi ndi neno jetti barkan humniɓe moƴƴintingol moteur o kaɓe kolletti wiide ko heewi ana heddi waɗede e wi maɓɓe neno immogol moteur o ana tiiɗi kañe kase duɓe kolletti wiide o waltanomo fof mo famɗi semmbe ko yaata balle ɗiɗi joni moteur neno moteur dokkowo courant ley ngendi en songo ndi ko boni ɗum saabi bini ɓuytogol keɓal himɓe ngendi ndi neno heƴƴaɓe e dem gonɓe toon kolletti wiide ana gondi e waɗde imma daraji fa keɓana ɗum dabareji sakiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere rewɓe nde ana yeeso wassalam.